号啊，
都跪下吧。
It's classic, baby.
Nilimpanga bebe ya mtu sumu Kasema yeye maziwa Na leo amegusa pakubaya Oya bebe ya mtu sumu Meyo na yo Na leo amegusa pakubaya Oya leo 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 Tumeopoza woo Leo 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 Tumeakutia pabaya Oya leo 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 Tumeopoza woo Leo 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 Tumeakutia pabaya
Aha Ah
Kavuka mpaka kajichanganya mwachu Kavuka mpaka wakenyeji chumachete Kamchiti paka tumwache ya kipati Kavunja ujama tumwache ya kichifu
Aha,
Wawne wawne kaina mpaka papae Ae, 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 ona mpocha mayae
Ae,
wawne kae kamona shemu mayae Ae, kae, ae, kalamba mchokwa papae Oh, bebe ya mpaka Alewa megusa babaya Mwanagura ida mkewa mtu sumu Alisema yeye maziwa Ida leo chamani leo Leo kaya kaya kwa